kgale re sokola dikgorong re kokota lona le rata re sokola a le emenyana ho ho 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 ale emenyana ya yeah. Hold up wait to sa tlago papa hi re tswere di sa matsebaya hold up wait to sabe watata hi re kile fela ka go phanda le bua fela lentse le sa itse gore go diragalanya lona le patloga fela re tla bona gore le fela gae ho ale emenyana re khone gore ga dikhorotsena ho ale emenyana ba khone gore bona ha re kena ho ale re tsitele ka mangwele le re kubamele a tlhele tlogele le ditshele ey ale ke menyana ma ke khale re sokola dikhorong re kokota lona le rata re sokola ale ke menyana ho ho ale ke menyana ho ho ale ke menyana ho ho ale ke menyana ho ale emenyana ho ho ale emenyana
yeah anime kancane bengimbukani ngithatha kancane eh ningabaza amandla ningazi uNkulunkulu uzoba nami yeah mina ngihlale ngathula ngabuwa uzathane ngilinga ngathula bengazi yofika isikhathi ngiyaphetha ngama myself shura manje ngishibilika njengephatha osihlile bonke ababengiyala I was down bad ngaphakam amagama wabo ngwezilala manje ngithandeza kimi njengamanye lijikini vili eh anime kancane wo sinjazami yasibangene show
ikhale re sokola dikhorong re kokota lona le rata re sokola ale emenyana ho ho ale emenyana ho ale emenyana ho ho ale emenyana ho ho ale emenyana ho ho ale emenyana ho ho